si kwama hereso tu zabona na aguhoberana igishimo warumukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza umwijuru o mama ndakwibuka nkazirikana Bonana